noma ngaphela isikhathi esingakanani. Eyamadoda ayipheli, ayipheli, noma ngaphela iminyaka ibe lishumi. Nibobeni khumbula ukuthi ayisesabani bafana. Anibobeni khumbula ukuthi ayisenqinani bafana.
Yeah, I'm gonna make it.